Bro, sesiyanquma manje. Ublade lo wesabhab.
Top goal scorer yamasabhab, uzi logo number 10.
Zed, bafakela umfutho mfana wami, bafakela umfutho. Bafakela umfutho, bafakela umfutho.
Top goal scorer yamasabhab, uzi logo number 10.
Wo, sesiyanquma manje. Ublade lo wesabhabha.